ne yɛrɛ ka lajɛli ni ka jateminɛ kabini furu den fila ka
ele ko taikimi bangal toraji le dawgal basiji din fuɗɗan ko ɓuri hewde fadde dawgal ngal ele wattuji jiidal hakkunde kamɓe pamodirdeɓe an hani surubaɓe kañe jokkolɓeɓe gattana hakkillo sanne koye mabɓe yalla eɓe cuɓɓo no fewri fadde mabɓe nadde e dawgal ngal an hani ɓe ɓeydoro faamu ko heewi neɗɗo moɓe jeeli ɓamude bangal gondal mabɓe sifaji mabɓe hinnade birki kañe jogola galle e bawɗe muñal taguji goɗɗo o ɗiɗo sifaji ɗi fof nakkani jateede so ni on cuɓima tan batte ngaari jomum ko ɓuuri hewde dawgal ngal yarata yesso e takkiwide wakkati joni o sukaɓe ɓe ɓoyan na gondi fadde mabɓe haɓɓude dewgal ɗum yo kesso e alahaali leydi men ndi eɗin wawi latade sababu ɓeydon andodirde fadde mo ɓamde anniya haɓɓude dewgal ka an hani ɓe kakkilla gondal ni ene ana serti e dewgal sato mo foof na wawi jaati suuɗude kala koni taguji muɗum bonɗi minen metta sanne wakkati joni o inniraɓe yoga motti fe kinnade birki ɓiɓɓe mabɓe rewɓe hani ɓe loowe hakkillaji lobbi gilla eɓe pamɗi jon gonga ko ɓuuri hewde e sukaɓe rewɓe hande ɓe ɓe gala fe muñal hettinade no fewiri kala ko woni wajuji ɗi inniraɓe mabɓe ma esiraɓe mabɓe tottata ɓe e hakkillo mabɓe eɓe andini ɗum ka foof ka banggue goɗɗo ɗum an hani inniraɓe ɓe hakkilla sanne patti fe ɓe gaɗa ƴaɓɓitere e ley gurdam ɓeɗo e kureji mum en
a toi kagir a fodoro sabali icce mine kañum